kubo ndiraba lya teredde basi na yeri kukubo driver na yali na pamiti tova ku main umala kojaja emipira gikyakola namatala galikiria mukwake chikuja ku main sikiraba abasaba zetu libere miaka mingi ngovuga ku lugudo singa bali abatu sebinya wewa kwata muno tubuga netutula netusimbe nkondo towa viato no wakasuke gweru dembe mubasi twalifuna natweba kane tukeso vute duka tuke vituabiona toka kumeini umala kojaja echigere nyweso muliro enkula akula netukeke wafi amasanyala zika bunye biaru nene iba ya tandiko kwaka toka kumeini gatuke wange bidia bidi mukaka kuma uu tukutike chimpo chobururu enkuto za fezili no kugwa newa neiba wali yokerele ate bulijjo kwata sa Somalia mwata sefujo. Abazukulu otugemye ndwadde ne korona nkulabye olwana ate bolo musibye jeke buli muntu muwadde ddembe okwata mpola jajja ensonga ne bugando kiwadde ebyaffe bidi abiri mukaga tusaba okomewo nze ijajja tukuwa akalulu ne federo sanga ha ampakanya gwenno olimba kabaka wafa tudde ntende eyakola lulinda lunaasobola tujjukire gye tubudde mabega bannanga Uganda yalimbi agakatonda ndabawo future abasika mukwatirire muku jajja tumwongere omukisanga bwategeka ebifundi kw'ebyammwe olweyo olukadde lumanya ensonda efeezi kuzeeziri n'abazeeyi vatikani waliyo jajja nejimekata mubuuza abamerika bayidde n'emyaka 8 abavubuka tebagala amerika yogera ku media kwafu embozi bihapo sibi tukona ne tukumama yengo gensi tugalaba buli ekitulumbo kimanye nkwata jajjo tetenkanya nnyo mu byenfuna wasome ekibalu ekonomi yaffeeri nawe enjawulu wano mu afirika weebuuzibwako n'abazungu bakimanye osobola wagenda mu amerika nenda baberu emikwano tuyiriza butale nkulabyo zimba East Africa ekuwekitibwa tekinologi omukuddeko motoka nzirabye ezikoleddwa ne setilayiti yazze mu bbanga Uganda ekwetaaga nnyo emyaka gyo tegikyejalabya buli kyokola kiba kya nsonga abazzukulu tweyagale tulina jajja twagale nnyo wano mu Uganda ntambula nkada program zazitaddewo zituyamba okukulaakulana sayansi amutaddemu amaanyi neiba mugambe kimukwataku kuzza jajja tukwatemu era jajja nkusaba kimu tova ku main osobola nnyo kituufu mwagala mujuuze naye nzize nekkaanya nnyo omukulembeza asinga jajja Afrika tenava mukuna.